hakosea, amekuumba upendeze, hakuruka stage.
Amekufanya upendeze, Mungu anaumba ase. Alokuacha kabugie, wako na ngangana aise. Hata mama anajua jinsi gani na kupenda, I swear. Na kwa Mungu na pia hutoka umie. Nitakukea, sauti sama, sauti wema, mtoto na nikosha aise. Drama mama, mcheshi sana, Mungu anakona aiwe. Sauti sama, sauti wema, mtoto na nikosha aise. Drama mama, mcheshi sana, Mungu anakona aiwe.
Mungu fundi, anajua kumba, wala hakosei kazi yake. Mungu fundi, yendo kasababisha, mpaka nimekuwa leo wake. Mungu fundi, anajua kumba, wala hakosei kazi yake. Mungu fundi, yendo kasababisha, mpaka nimekuwa leo wake.
Moyo wangu mependa, pendo flani hivi. Wana wivu nkipenda, na ugupa hiko.
Umbo lako na sura yako vinafanya mimi nichanganyikiwe. Nishakuwa mume wako, sifa zote wacha nikumwagie. Hey, sauti sama, sauti wema, mtoto na nikosha aise. Drama mama, mcheshi sana, Mungu anakona aiwe. Sauti sama, sauti wema, mtoto na nikosha aise. Drama mama, mcheshi sana, Mungu anakuona aiwe.
Mungu fundi, anajua kumba, wala hakosei kazi yake. Mungu fundi, yendo kasababisha, mpaka nimekuwa leo wake. Mungu fundi, anajua kumba, wala hakosei kazi yake. Mungu fundi, yendo kasababisha, mpaka nimekuwa leo wake.
Town.